mapenzi tena. Moko, zile ahadi nilikuwa nakupa unaona saleo zimetimia. Wazazi wako na wakwe mawifi na ndugu wote wanafurahia. Acha nikupende bila yawe sijatimia. Kwangu kushoto upande ubavu wangu umetulia. Acha nikupende bila yawe sijatulia. Kwangu kushoto upande ubavu wangu umetulia. Aya shangwe vigelegele, tuimbe tucheze kisawasawa ye. Jiko nipeta mchele, leo siku kutule tusaze eh. Aya shangwe vigelegele, tuimbe tucheze kisawasawa ye. Jiko nipeta mchele, leo siku kutule tusaze eh. Asinjo to dance, koma dance. Passenger to dance, musiki dance. Passenger to dance, koma dance. Passenger to dance, koma dance. Passenger to dance, musiki dance. Passenger to dance, koma dance. Mamini gande gande mam, kwako we nishatulia. Nimetuliza wenge, hakuna nachosikia. Mamini gande gande mama, kwako we nishatulia. Nimetuliza wenge, hakuna nachosikia. Baby you so beautiful, nge kukose nge kuaje. Acha ni enjoy show, memgusa memgupande. Aya shangwe vigele gele, tuimbe tucheze kisawa sawa ye. Jiko nipeta mchele, leo siku kutule tusaze eh. Aya shangwe vigele gele, tuimbe tucheze kisawa sawa ye. Jiko nipeta mchele, leo siku kutule tusaze eh. Passenger to dance, koma dance. Passenger to dance, musiki dance. Passenger to dance, koma dance. Passenger to dance, koma dance. Passenger to dance, musiki dance. Passenger to dance, koma dance.
Kukutunza na kukulinda wewe.
Mami mami lo, ntazeka na wewe. Vile na kupenda, ntazikwa na wewe. Naidi kukutunza na kukulinda wewe.
Kukulinda wewe, kukulinda wewe.
Loco Genius.